yande joni terminta chapantati studio kalangu habaruje fulfulde kol jamone e modon ni hande en tati lewru decembre hitande funa wade batu ko darto on himbe lardube subaka hande do gallu nyame fedde himbe lardube en dan wadi batu jodo kale ngam famminde himbe dum on sakulaji mabbe en nan le kibaruji nonni faware jondu ko nan ni ko watto hono tonuji millioji tati ko lati gene kanyum woni ko hebaaka hitande hikka e der region e namo difa harfila durande non en nan do ko nan ko dum lati yewtal men pinande studio kalango haltana hala on faware jondu ko nan ni ko sendi na wallaji tati durma jonte pabbe coronavirus neddo goto lati do jo andal to en sermes o goloto o halna en ko dum woni ko djian hirte modon Ousmane Amadou jangan to habaruji di enda ni e fulfulde yerno biirno min hande won tati lewru decembre hitande funa wadde batu dum du konda ni yaade himbe tawdabe laru ko lati djojina kana illu hitande uner e temede jena e chapande jena e didi hitande hikka dubinande noga e goni do filla ko fawar joni UNESCO ka wonno fedde le duniya hawjira filla fina tawa djojini woni arangal kany e tawede e gollal yaade himbe lardube enda kasena du konda ni hebande be hono mosola ko kanyu e tiagal hono coronavirus jabbo e ke duniya no han tawe welnama filla majju wadi ko subaka hande do gallu nyame fedde hawjinde hono himbe latibe lardube leddi Niger be ngadi batu jodo kale e hokkobe hibaruji gam batte alle be kala dum on sakullaji mabbe Abdoulaye Maiga Al Hassan kan wonno fane secteur kaji suka ummatore tawdabe dido laruji nan ko halni Talata Abdou Bahar.
Nous avons lancé un appel pour le rehaussement du fonds.
Mingati dande dum beidita do jawdi itanandi nimbe lardube do. Wodi duno wodi kulle kewde keride hano kondarta filla gattol sukabe amin l'école der jangirde latide kulle fu ko suli sukabe ngaddabe le yawdalla e lardube kambe be basi fu wala e mun dum tawede der jangirde wotere janginede. No hani du dum itta labi goddi der jangirde pebe suka ben keba jottade der jangirde l'école dum mi ngoni mide el
dedication inclusive et c'est ça notre souhait
nani UNICEF ka on fede leede duniya hawjinde filo ko darto non denna ko cukabe e kenya mon ko be gaddo en nan galli nyame batu gam batte haldude e pelle gonde e jonde ko e mun en do fi ko darto not ko tay himbe fu naati e le kulantareje duniya de enda ni fawar joni waddi ko farren goto horejo mabbe haali hala ne wonno ko fawar joni chadale ko himbe gonno jia dum du konda ni hono sukab ummator noni ta der gure ladde ko haldu du konda o holli ne wonno no fawar joni du konda leddi Niger wonno jogori fi on endan sem yeket nodo nanno biyetedo timing ngo le yewtal makanko e Talata Abdou Bahar.
Je pense que mit omila comme un calde do sigila ciotina de golle gadaade der hitane de men dara du sadormaaji di men tawda gantay ka kiji gadaadi kolli ko pelle darani de ummator de enda galano durwa wurtinde hakke bannira e mbem fu min do ardangal biro UNICEF mo kawjimi mi daran tifoyde ummatore de heba ekkintinoje ga wallirdene amma sadorna an woni mi walano mi wada ko mi yito ummatore de irdum e bannu wonno hada ummatore de hejora dundu sabi mido wi'a sigilaji UNICEF fonnite ga wallirde pelle ummatore e men golli ditta
pour m'accompagne
hitaani hikkani ndungu wodayi no yirrani enan der region mo difa dum waddi ko nanni hon faande chadale kewde sabu wadi ko watto tonoji millioji tati gene ko jaccionto hono durgol der region enda hitaani hikkande enda dum du konna wonno ko faande horejo kawjido fila durgol region mo difa halani himbe wakkati o nodduno hawjibe fila durgol ton enda docteur Burayma Hidu o holli du hono kulantareje ko hanta e wadama yaade yeso wakkati mo haldi e bandi min Mani Musa.
Cette année après l'évaluation
tande hikka o tiagalnde eto no kuje durdude wadano yama ko watto tonuji millioji tati genal sadoro mamun heba hedde der departementaji dim fumi den godi sadorma kanyum du wonna wadda ya warta durobe o sanne miden goji no kuje goddo durande misali ingurti der no kure lakani kablewa yade ingingimi der boso torafi kejaram de nagu tabado tumurdu nona kanon kamɓe hedde nder nokkure chetimari yaade soɓɓirde ngal beeli far sayam dey miɗen ɗon tefa noy min mbawirta renirde nokkuje duranɗe keddiɗe ɗen e wadde gurti nder ladde ko hisintaniɓe ngulu laddeji
consiste à faire des bandes par feu.
Nonni campagne kokkaɗo golla hono to ndemaji gatte ndema jarne teka to endan koni aadeke wiide so lewru ndu wati ɓe kokkitan nokkure nde endan remoɓe e golloɓe endan gan tawan ɓe gasini gollal ngal kano woni golloɓe nokkuji ɓe endan ni ɓe kolli wiide kamɓe ɓe karanaki hokkitede nokku o ɓe jiɗi tawe hono kulle ɗe fu kiɓɓi tawi ndiyam waɗi ko watto futayi waɗɗo enna ɓe keɓɓe gaɗa golle mabɓe no hanniri ene woɗiri ɗum wonno ko hoorejo remoɓe na mbiya ndu konnan golloɓe dow fi ko darto ndema ka to endan birni kono mbiteɗo Abdou Mamman haalani bandi mbite ɗo Asman Moussa Arzika
anci ana son
yiɗa kena hokkede onde tata ɓerde goa ɓere nden e tata ɓere ɗiɗa ɓere nden nokkuje tawaɗe funnague gaɗa lawol guduram ɓe mbimin no hokkete waɗede golle deme ceeɗum nder komin kaldi ɗum ɓe kollama gonga ɗum jooɗo nokku deme ceeɗum min kalaniɓe wiide min karaki hokkede nokku tomin gollata ɓe acca faato golle ɗen kanta nde ɓe jofi ndiyan ɗan ɓe daari yala waɗi nden ɓe kokkamin amma nde ɗum waɗa ka to ɓe mbi minen ƴami hokkede to remete ɓe mbiyana ko hantode lewru ndu ɓe kantata golleji ɗin dey minen kay harare wala nder majjum himɓe accire no mbowiri wadde no kadendam lime yeeso mo hen noon fu hokkite hakke muɗum
kuwa abiya kuwa diyate
nonni fawari joni to endan région mo Difa no tawani ñalaɗi ni eɓe jiiya himɓeje no ƴuwa hara commune rural mo Guesqueru e wartuɗo endan Difa ɗum du konna himɓe no latiɓe soƴƴanoɓe wuroji muɗum en noga e lewru juin ko ƴaɓɓi ɗum enɗa ton endan ni ɓe gala ɓe jooɗi gasenna saabu ɓe mbi hono rafi ndenagum ɗon no heewa himɓe no garno diwte no waɗa golleji goɗɗi ko welaɓe ɗum waddi ko fande min jewdi e mbiteɗo hono Modou Boukar latiɗo goto e joguiɗo andal dow fi ko darto ndenago ele nokkuyiɗe nani ko halni mani Moussa bandimin dow fi oɗo
fa hande miɗen gui'a ko soƴƴitaɓe jooɗo nder ci'e mumen ton endan Guesqueru no ɗon no gartowa e guiɗe amin du coƴƴittol maɓɓegol endan nder habbitare waɗa gan ɗum wi'i kile kewɗe nder kawriɗe kono hani noon coƴƴitaɓe ɓe endan laabi denaku maɓɓe darni hano nonno ɗum waɗirano barwa lawol du koɓe deno kamɓe he are maɓɓe mbagotol noon adaka jemma jemma bomɓe ɓe endan gonno gara no diwto himɓe no dillida no barmina woɓɓe no jana he rewɓe no teta himɓe jawdi mumen ɗum du saabi ko himɓe ɓe endan no he wartude nder siire Difa de endan deni du lawol fu adaka ko faddo ɗum to himɓe ɓe endan fu gartowan jooɗon ɗo Difa
nonni ono fawar joni fedi wiyetede yaali flow ship kandu ko duminaɗe noga e goho waɗanama timminama keña nde endan hono himɓe yaaɓe ekkitoy to endan hokkama talki ekkitagol muɗum ɗum waɗanade konnan suudu fina tawa amérique ɗo endan gallu ñemey ɗum du konnan kamɓe enda ɓe beltake sanne kamɓen e ley koɓe kokkaɓe ekkita ɗum enda sembe kettino nano yoga mabɓe ko halni Olivier Assok Bavi
d'abord il faut dire
andude ko yaali ambassade mo leydi amérique césar no limte nder balliroɓe amin ɗum e bandum fu no sembinɗinamin sanne ndenne yaade yeeso komin kani waɗude kan woni joɗɗinde projet ji amin ɗi enda hande miɗen studio kalangu ɗo leydi niger bandiraɓe amin gondu no tawa leydi mali woɓɓe leydi kenya e leydi bénin nder mum komin tefa kan woni ummatore leyɗe ɗe endan min kawra min gollida he maɓɓe nder projet ji ɗimin cingoyta fu
meɗen tawa dow lawol joƴƴinde projet hoore amen nder warɓe wallirde men woɓɓe bi'imen ko ambassade mo leydi amérique ɗo leydi niger no wawi nangande men ndemen timmini sigilaji amen fo dalila yaali sey mi yaara sigila amen o mi hollowoɓe ndemen keeɓi hoolare maɓɓe ɓe nanganimen de allah jaaɓi himɓe amen fo nafoto
nonni lawol ƴowol to endan kano wara kaccina wara marade leydi niger lawol jirigol enda ena woni e hoore muɗum gollal ngal ɗon no waɗa caggal ni hono jahale ko waɗa to enda himɓe leydi niger aadake fawar joni kañum woni ko gollo to gollal ngal enda leydi niger nowri ko gotto nder majjum ɗum waddini min jewdi e maire mo to endan maradi nani ko o holli e dow fi ono yarto o wittakinani hono pakachatu murtala
récemment à une dernière mission
tingal le ministère hawjide nyibdije gado labi tabintinimi wiide ke ono gollangal woni hore non na waddo no wodiri fu leydi Nigeria kany won ko wattoto jawdi ko gollangal pat leydi Niger ka won ko yoboto himbe latibe be lawugo tokkoto der gesimo en nokkuje mudun en tagal majjo ndube bimi min dar sukabe jeyabe le komini do lawugo wi tortoto endan gam benno yarta ekitobe golle den ko wato ko tayse gollangal tokki leydi Niger do fotay ko tiidi fu wala e leyi tewtugol gollobbe ka e hore mudun e dum wala du kanna sukabe ummatore den keba golle de gadi jonno lawugol to gol daroyto ni woni der wuro marado endan nokkure to poli birte don endan
woni wodi la ferme avicole de maradi
nonni fedde wetede karadum mali lati watana bomi finata be ngadi ko to jeddi tati le sudu finata wa ndu france tanto enda zender ciagal mudun wonno ko be burtini hollude kulle ko be ngadun enda dum du konda be inditeri dum wakati berde wonno diwna dum wonno hono fi hakkunde gori e dekio lati be ngalana belti himbe jewna dum em nani ko abdoulaye dumba horeje majju famini en do majju wakati mo ali keta landimo.
On voudrait faire passer un message
comme une tefa der majjum ka woni yottinde to himbe habaruji do burnan caka himbe e wondiraabe mu de wi amadu burnam wi ame himbe gido dira portal du no hida tawe caka himbe de labi portal didu joddinama idi bawi waddude portal wonangal no tefegal no wado du ko portal gal endan to hebu de der koreji neddo tawa na caka gollidobe hemu hana neddo joodo dara na accha metal berne jaludu badu de neddo no welto to neddo milo ko weltare de endan ni dumanno fa abata gonga tuba kobe kan en puddi nawtorade labi di enda no cembindina fina tawaji mu dundu lawol mabbe amma hande enen du enen je wadude bami sonnina falli ci jamani di enda
african
nonni har filla ko dart latul baldu kon nan ni ko wi'ete super league kono leydi Niger du nyalan jedde bernde ko timmi AS Niger le kanyum woni ko yeyi heedo yeso hono pelle de fu no wodi tobbe sappo e joyi ko tokkino du kan wono AS Douane wori sappo e nay nonni AS Garde National wori sappo e goo jonka hono cagati di kan wono espoir mo zendere wodna hono jeegon warana du kono sappo e didi nonni fa wari jondu kono Racing Sporting Club Racing Football Club mo nyemay e fa hande Jeunesse Sporting Club mo tawa ka en du konna nje ngaru har gada ono wodi jeegon ono wodi joy dume sendiri durma ko ite mura dum en jonte pabbe kanye coronavirus dum wonno ko docteur Roman Jambou lati kanye woni hawjibe sermesto nyawuji di jewete kanye wono mo famina do en dani talata adduba har ko min pirte furfulde
no dum sennira mura jonte pabbe e nyaw coronavirus
avec un covid vous allez pouvoir
avoir da fièvre coronavirus o nyangu e hor mudum kanka ko wodi woni wolo wolo bandu jomu hin non dojja ayan jomu wodi durma durma hor mun nawa sed sed jonka kanka ni na wala tati indira di ka fu labi goti di endan non jonno no wottu di cedude sed kala ka wonno jo sa hoji jonte pabbe kay se nangi jomu kanyum buri hor na wora san san kam buri wolo wolo bandu du konnan sanne wanna jomu ono fa hande na wala bandu durma ka e hor mun dum kandu to tawa durma fu kandani won ko ite coronavirus dum kanyon ko watto dum jonka dum sed ni seda kala no ngam covid o kay no wodi sedeji mudum di hore mudum se nangi jomum ko duudi fo tawan jomum nanta hendu hunde fu ayo wodi fesana wi nyama nanta fu ndaka majjum gadenan du ayan jomum bandu mum fu no wati nandi hono ko jaccidi
ou eventuellement une fatigue un peu plus intense
ko dul latini iye labi himbe kani tokka
la première chose c'est de se faire tester parce que
han ni woni yaha yewa cellal mudum dun ne won ko lati do leydi Niger dum wala sembe ga mine ko amin yewobe cellal himbe be endan ko duudi fu on yohobe jahale ka non ko min yewonto maadu ko nam mo nyawu libi dum wad ko nyawu endan do leydi Niger fama ka funoyi woni no rabirto himbe ayidu ko nam wakati fu rab won tan duuda yaadu no yerno minister hawjene cellal biwada mabbe holliri wakati fu nyawu won be do yaadu no ayjo en gonana e le garangal tatabal nyawu der leydi sen neddo yida raabano himbe be gala sembe sanni non dum woni hono himbe na yebe en naadu raabodo konna himbe wodube nyawuji goddi fereji gon to dun saabi hande de himbe hokkama lawol ya jewa balli mudum en faama yalla nyawu non e mudum do ko yaa wakkati mun jewe faame wakkati mudum doctoral funden de yeyi ina way hedde jewenede nyawu endam dum don de se jom wadi dum to e dum wodani leydi din e dum wodani ko re jombe tawda e galle gote dum wodandu konna herdube mudum
pour le pays, pour la famille et pour l'entourage.
do don ko habaruji fulfultili hande sem accide Asumana Sina waddan habaruji ha sankore min nimdo assalamu alaikum balanti jamwali.